Just stop. Be still. Relax. Take heart. And take a deep breath. Here. Right now. In fact, treat every breath as blessing. Turn every heartbeat into joy.
Because you see,
it's you.
It's you.
It's you. Shift Africa.
You share,
inspire.
You forgive,
transform. You are the maker of the world we want to see. You are the one deciding to be free.
Yeah. Double love. Sote mondo na kweli so bro, please. Kije siri weka pate kama urembo kondani. Basi mwili so chochote siya sizichafue kisa wazolo moyoni.
Unafunda
wetembea unachunkea juhudi jijue zaidi weni nani. Na malengo yako gani ni nzure yonekani kondani ukikosa mani.
Achia yalo nazuia
kwa msamana pia kulio ngoza mwili through your nerves dunia.
Haibadiliki
labda kimo kimiliki maisha hani boro wish. Yani upendo na amani tabasam nyingi soni haya ni majibu. Utayapata kwa busara kikwamsha singizini hadharani ndoto zako zitimie. Yesu live wapo na ushusha moyo wanadamu ndivyo live amka sasa nafsi yako badilika na ulimwengu badilisha consciously
wake up
to the truth of your heart
wake up to the truth of you
wake up to the truth
wake up to the light that's true
wake up to the light
be the change that you wanna see
be the change
be the grace shining in your face shift your heart to a
Ndizo kizi zimefika Afrika Caribbean speaker Tubonge to your future Mina kuapproach karafiki Wadhiki A true friend indeed na kufichi Sikiza kwa makini Hii change inabidi Ingawa matatizo ni bigi Baraka pia ni nyingi Shifty Inaitwa spiritual uplift Youth shift Africa Outreaching The sky is the limit Open up your thinking Wakati ni wa change round this Janja shifting
All we are doing is for change Papa's plenty and peace for all Together we're moving to make you real In every way and every day We're holding hands to make a change My brother, my sister, come along We better do some changing now In everything that we shall do It's you and me to make a change Yeah, 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 yeah
To face reality, a reality of love we've all been running from for so long a time. Listen to your hearts and follow your dreams, and in that case, be yourself, be free, and fly high, fly high, fly high.